Madaxweyne Biden ayaa ka degay magaalada Manaus ee caasimadda gobolka Amazonas oo ah albaabka laga galo kaynta ugu weyn caalamka. Biden ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay gaadhay himiladii ahayd in 10 bilyan oo dollar sanadkii lagu bixiyo taageero lacageed oo lagu xakameynayo isbeddelka cimilada adduunka, taasoo ay si weyn u dalbadeen dalalka soo koraya. Intii uu ku sugnaa Manaus oo ahayd booqasho kooban oo ku beegnayd intii u dhaxaysay shirarka APEC ee ka dhacay magaalada Lima ee caasimadda dalka Peru iyo shir madaxeedka dalalka la isku yidhaahdo G20 oo ka dhacaya magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, madaxweyne Biden waxa uu ku dhawaaqay maalgelin uu Mareykanku ugu talagalay dhowr mashruuc oo cimilada la xidhiira oo ay ku jirto 50 milyan oo dollar oo lagu taageerayo sanduuqa ilaalinta kaynta Amazon, waxaana uu sidoo kale la kulmay madaxda bulshada asal ahaan loogu tegay kaynta. Intii uu diyaaradda ku dulmarayay kaynta Amazon, madaxweyne Biden waxa uu indhaha saaray halka ay ka kulmaan webiyada Rio Negro iyo webiga Amazon iyo burburka ay sababeen dhulgariiro iyo dab ku faafay kaynta, sida ay sheegeen ilo ka tirsan aqalka cad. Badana dababka ka kaca kaynta Amazon ayaa la sheegay in uu ka kaco arrimo la xidhiira xaalufinta dhirta. Afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in maamulka Biden 4 sano ee lasoo dhaafay uu hirgeliyey qorsho cusub oo wax ku ool ah, kaasoo isbeddelka cimilada u beddelay fursad weyn oo dhaqaale gudaha Mareykanka iyo caalamkaba. Laakiin ilo xogogaal ah oo ku sugan shirarka APEC iyo shirka G20 ayaa walaac ka muujiyey in dadaalada Mareykanka ee cimilada la xidhiira laga yaabo in si weyn loo yareeyo marka uu maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu xilka la wareego bisha January. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa hore Mareykanka uga saaray heshiiska cimilada adduunka ee Paris, isagoo sheegay in isbeddelka cimiladu uu yahay sheeko aan jirin oo mala awaal ah. Madaxweyne Biden oo ka hadlaya 2 bilood ee u hadhay xilkiisa waxa uu sheegay in uu ka tegayo asaas adag oo uu rajaynayo in maamulka cusub ee beddelaya uu sii wadi doono. Biden ayaa intaasi ku daray in cidda isku dayda in ay caqabad ku noqoto kacdoonka tamarta nadiifta ah ee ka socda Mareykanka aanay awoodin inay joojiyaan, isagoo tilmaamay in taageerada tamarta nadiifta ah ay leedahay taageero labageesood ah oo ka imanaysa labada xisbi ee Mareykanka, iyo weliba waxa uu sheegay in dalal kale ay durbaba ka faa'iidaysanayaan fursadaha dhaqaale ee ku lammaan tamarta nadiifta ah. Shiinaha ayaa haatan ah hormuudka caalamiga ah ee soo saarista iyo dhoofinta baabuurta amaba gawaarida korontada ku shaqeeya, halka madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump uu ku hawlan yahay sidii uu meesha uga saari lahaa gunno dhan 7,500 oo dollar oo ah cashuur dhaafka laga helo marka la iibsado gawaarida korontada ku shaqeysa ee Mareykanka, taas oo qayb ka ahayd sharciga cusub ee madaxweyne Biden ee dhiirigelinta tamarta nadiifta ah.